tmsi.com.
Fresh Beat by Coco Prince, your favorite producer.
You need rappers like I, Melee HQ. This is my wrap up. Yeah. Kunumo kwala kwali kwa maliashi, kwali kosi ya wanu kumona wakala fashi. Vintu wake nefya kwikala panshi, alefu afeva wesha makaba pele kanshi. Vali pangila mafunde ya nkamo, kuvota biutena bantu vali sakana. Vali lombelo kuishita revise, katushi uno mwaka ngatu wala chita survive. Yeah. Kwali kwa malicho kila ziba kupumikisha, vali nemiti ikole ya kufuminisha. Na nomba kesi kukote vala suminishe, fichitika vala mwona pajita vasumina. Soba first lady vali chita apiu, nga fila kalusha wale lintu wa mupele diu. Ichabi pira diresi alisa tateka la muzambia bafazi no muikata. Yobo kulima vali chita legalize, lerwe fintu wa Kenya kuchita exercise. Pakulima kukwata license, leno price papele yali ya mabosses. Pilato na babisho paliposa mukali hati, kaivali kano kusupporta party. Vasa lo kubombela abantu, kampeni kumansa au kwali na kantu. And then kwa saba kwa mguys drifter, ila pele kwa ma shorts kuma artist. Tiepia such the respond no msepela crown. And then kwa isa wako na ira trend ya kaa wa isi ili pasa upe. Nama gaiso. Yeah. Yeah. Chef walile ama tebeto mubu mfisolo, takwa lipo komanda olo umo official. 3.7 na watu walipangana, MK makitwa liponte la bakemba. Ama audience vwanze bali muimina, katushi ya namba tunga kawina ka. Hello Tommy G, ena adi na mata. Juvik na ena mudari kwali kwa alasha. Shosta na okunumo kwali luleta. Alilenga bagayu kusheto mugaista. Kachinje na nifila fine haba. Kaumfa kaskando nishi intavya olwanya. Tisho na love kita kwali po beef. Kaidi dafu na Ivanka vali na my issues. Yeah. J-Max na wali ilisha na taba muafwa. Usho mugaisi ya keka la paufa. ZMBC headline kwali koma believer. Kachana na fumba kuchinso chama non-believer. Ama kwa cha wazi kwa liko komedi, epo chungo wati vamu pele ya likomedi. Na pamija chimochine kwa likomedi, Zambia vs Kenya yali ni komedi. Ama pix ya iswile pamija yali ya komedi.
TMSI.com.
Yeah. And then kwa isa vaida pukati, ide hapa zeti, raba tambiri sana avandu. Ya isa trending azona yali all over midi. Nama cases ya gas packs mining. Do I have confidential? This is a wrap up.
This is how we make music.